Radio Pulpit, 657 AM.
Dumelang bagaetso. Ke rata go le dumedisa ka lena la Kriste Jesu mo pholoso rona. Ke mo ruti matsuso wa buang le lona. Gompieno ke tsile go bua le rona rotlhe. Ke bua ka matla a ditshwetso, the power of decisions. Ke ne ke rata go phaola lekwalo go tswa mo bukeng ya Joshua, chapter number 2. Ke tsile go e bala ka sekgowa, ke tla e tlhalosa ka setho. Ke bala verse number 1, e re, "And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, 'Go view the land, even Jericho.' And they went and came into a harlot's house named Rahab and lodged there." Ke ne ke kopa ke misefa, ke tla tlhalosa the whole text gore e bua ka eng. Jaanong fa lefoko la Modimo le re ra le re, bana ba Israele ba ile ba roma banna ba le go tlhola lefatshe la Jericho, re tla gopola gore Modimo o ba tshepisitse lefatshe la Jericho. Mme Bebele re ga ba fitlha koo, ba fitlhela mo ntlong ya mme gate ke Rahabe. Rahabe e ne se mo Israele, e ne le motho hela o ne a iphelela. Ke tla reng o ne a le self-employed. Ntla e tlogela foo, la tla ipalla yone bagaetsho. So ere Rahabe o ne a sa phelele Modimo wa Israele, e le motho o a iphelelang hela a le self-employed ka tsela ya gagwe. E re bana ba Israele ga ba fitlha ko lefatsheng la Jericho, ba fitlhela mo ntlong ya mme o a bidiwang Rahabe. Rahabe e ne se ngwana wa selekano, o ne a se mo selekanong le Modimo. Mare gantse re bala ditemana tso ntse o tswalela le tsona, re lemoga gore Rahabe o ile a dira tshwetso e ileng ya fetola botshelo jwa gagwe le bokamoso jwa gagwe. Gonne Bebele e re Rahabe o ile a bula ntlo ya gagwe gore bana ba Israele ba tsene a ba amogele mo ntlong ya gagwe. And re gopole mo lefokong la Modimo mo Genesis chapter 12 verse number 2, Modimo a re mo go Abrahama, a re ke tla tshogofatsa botlhe ba ba go tshogofatsang, mme ke tla rogaka botlhe ba ba go rogakang. So se Rahabe a se dirang ke gore o ile a amogela batho ba ne ba tshogofaditswe ke Modimo. Le ga e le gore Rahabe o ne a sa dumele Modimo kgotsa go direla Modimo wa Israele, mare ka tshwetso ya gagwe ile a dira gore lesego la Modimo le le mo godimo ga Israele le ke le fologele le mo go ene. Jaanong ga o bala ditemana tsena o fologa le tsona, o tla lemoga gore pele ga Israele e le o tlhasela Jericho, ka ntlha ya gore Rahabe o ile a ba bontsha o itse kamogelo, a ba amogela ka bofuthu. She showed kindness. Ene bana ba Israele ba ne ba sena any other choice but to show kindness. A ke re gopole mo lefokong la Modimo, Bebele e re mo Diane kgaolo 11 verse 25, ere, "He who waters others will himself be watered." Yo o nosetsang ba bang le ena o tsile go nosetswa. So se Rahabe a ne a se dira e ne le go nosetsa ba bang, and ka ntlha ya tshwetso eo Modimo o ile a mo bona ka leitlho la mautlwelo botlhoko. Now ga o ntse o tswelela ka botshelo jwa Rahabe, tshwetso e ileng a e tsaya e fetotse botshelo jwa gagwe, ile ya fetola le botshelo
jwa bana ba bana ba ne ba tlo go tsalwa. Jaanong ke batla re bone matla a ditshwetso. O ile a tsa tshwetso go ikamaganya le modimo wa Iseraele. Ene ka tshwetso eo, lesego le le ne le le mo setšhabeng sa Iseraele le ile la wela le mo go ene, le ga ne a sa tshwanela go le amogela. Mare ka ntlha ya tshwetso ya go dumalana le go ikamana le modimo wa Iseraele, modimo a mo tshegofatsa. Jaanong ke rata re ke re bone sengwenyana foo ka Rahabe. Ga o bala mo bukeng ya Mateo chapter 1, ga bua ka leloko kgotsa tshika ya Jesu Kriste. E re, and Salmon beget Boaz of Rahab, and Boaz beget Obed of Ruth, and Obed beget Jesse, and Jesse beget David the king, and David the king beget Solomon of her, and that has been the wife of Urias. Ga o bala tshika e, re utlwa leina la Rahabe la tlhagelela foo. Ke batla o gopolo Rahabe e ne se mo Iseraele, e ne le moditšhaba, o na sa dire le Modimo, o na le kgakala le Modimo, a na le ditiro tsa na itirela tsona. Mare ka ntlha ya tshwetso, a decision, botshelo jwa gagwe bo ile ba fetoga. Kore a iphitlhela ka tshwetso eo ya gagwe, Modimo a mo amogetse, a mo tsenya mo lelokong la Iseraele. Ene re bona mo tshikeng ya Jesu Kriste, re bona gore Rahabe leina la gagwe le a tlhagelela foo. Gonne Bebele e re Rahabe ba ile ba nna le ngwana a bitswa Obed. Obed a nna le ngwana a mo raya a re ke Jesse. Jesse a nna le ngwana a mo raya a re ke Dafita. Dafita ya nna kgosi. Ene mo bogosing jwa Dafita, Bebele e re Jesu o ke le tlhomela la bogosi jwa Dafita. So you see the power of decision. Re bona matla a ditshwetso gore leina la Rahabe le tlhagelela mo tshikeng ya Jesu Kriste wa Nazareta. Why? Because of the decision. Ke ka ntlha ya tshwetso. O tsere tshwetso e fetotseng bokamoso jwa botshelo jwa gagwe. Jaanong se ke lekang go se bontsha ke gore ditshwetso di na le maatla, ditshwetso di ka fetola botshelo jwa gago, ditshwetso di ka ama bokamoso jwa gago, gonne ditshwetso di na le maatla a go ka bula menyako, ditshwetso di na le maatla a go ka kwala menyako. Jaanong ke batla ke phaole fela matshwanyana a le mmalwa ka ditlamorago tsa ditshwetso tse di siameng. Ditshwetso tse di siameng di tlisa lesego la Modimo. Ditshwetso tse di siameng di tlisa lesego la Modimo. Gonne Modimo ga nke a tshogofatsa ditshwetso tse a itseng gore di tsile go feretlha botshelo jwa gago. Modimo o tshogofatsa ditshwetso tse di ikamanyang le lefoko la ona, ditshwetso tse di ikokobeditseng thata ya ona. So ga re dira ditshwetso tse di siameng, tse di kgatlhisang Modimo, re ithuta gore go na le lesego la Modimo le le tsileng go tla mo matshelong a rona. Ka mantswe a mang, tshwetso ya gago e na le maatla a go bula monyako wa lesego la Modimo, ene le ka tshwetso ya gago o ka tswalela Modimo kwa ntle. Ga o lebelela botshelo jwa ga Rahabe, o ne a sa pateletsega gore a tse tshwetso a e tsereng, mare o tsere tshwetso eo a bona go le botlhokwa gore a e tse ka nako eo. Mme ke dumela gore o ne a sa itse ditlamorago tsa teng gore ke tse dintseng yang. Mara ka baka la gore tshwetso ene a e tsaya e ne le tshwetso e ne siame mo pela matlho Modimo, Modimo o ile a mo tshegofatsa, modimo la fetola botshelo jwa gagwe modimo a fetola le tshika yotlhe ya gagwe ka ntla ya tshwetso gonne ke a dumela gore if Rahabe ane a sa dumela go tsa tshwetso eo nke be re sa bale ka yene le mo lefokong la modimo mare ka bakala tshwetso e siameng modimo a motshegofatsa. In other words, right decisions di tlisa lesego la modimo. Number two, ditlamorago tsa ditshwetso tse di siameng ke tse feng? Right decisions will bring right results. Ka mantswe a mang, ditshwetso tse di siameng di tlisa ditlamorago tse di siameng. Ra utlwana bana ba modimo. Ditshwetso tse di siameng di tlisa ditlamorago tse di siameng. Ke ka fo lefoko la modimo le re, modimo ga a kitla o ka seke wa soma modimo, a re se motho a se jalang ke sone se a tla se kotula. So, ga o dira ditshwetso tse di siameng, o itse gore ditlamorago tse di siameng di tsile go tla ka ntlha ya tshwetso e o e tsereng. Number three, right decisions will bring the presence and the blessing of God. Ditshwetso tse di siameng di tlisa boteng jwa modimo le tshegofatso ya modimo. Gonne Bibele e re mo 1 Chronicles 13 verse 13, e re ga areka ya modimo e ne tserwe ke Bafilisita, e rile ga ba e busa mo ntlong ya ga ya Iseraele. Dafita o ne a tlhoka pleke go amogela areka ya modimo. E re Bibele go ne go na le monna a bitswa Obed Edom, o ile a bula ntlo ya gage gore areka ya modimo e tlo go aga e tlo go nna mo go yone. And Bibele e re ka tshwetso eo e Obed Edom a ileng a e tsaya, Bibele e re modimo o ile a tshegofatsa lelapa la ga Obed Edom le tsotlhe tse a nang le tsona. E re modimo a tshegofatsa lelapa la ga Obed Edom le tsotlhe tse a nang le tsona. Why? Because tshwetso e a e tsereng go bula ntlo ya gagwe gore a reka ya modimo e tlo go nna mo ntlong ya gagwe ka tshwetso e fela ile ya tisa lesego la modimo and a Bibele e re modimo a tshegofatsa tsotlhe tse a nang a na le tsona. Mogaetsho ke rata go challenge today gore o ka tshegofatsa botshelo jwa gago ka ditshwetso tse o di dirang. Tlhomamisa gore ditshwetso tsa gago tse o di tsayang ke ditshwetso tse di kgatlhang modimo. Ga o ka utlwa e kete tshwetso o e tsereng ga e nne sentle mo go wena, o seke wa tswelela ka yona gonne Bibele e re re tlhoka dipaki, e re at the mouth of two or three witnesses a testimony shall be established. Ga o sena bopaki o sa ikutlwe sentle ka tshwetso o e tsereng, batla o mongwe wa ngwana modimo le o mongwe o ke ba o buele bona ba go bontshe gore o kgone go tsaya tshwetso e tshwanetseng gonne tshwetso e tshwanetseng ke yona e tsileng go tshegofatsa bophelo ba gago. Ebile ga e tshegofatse bophelo jwa gago fela, e tla tshegofatsa le lelapa la gago gonne modimo o bereka ka ditshwetso. Ke ka mo Bibele e re a e ya gago e nne e, a nyaa ya gago e nne nyaa gonne tshwetso ke yona e bulang monyako, tshwetso ke yone e tswelang monyako. Ke bone batho ba amogela Jesu ka ntlha ya tshwetso, ke bone batho ba bangwe ba gana go amogela Jesu ka ntlha ya tshwetso. Mare re itse re gopole gore tshwetso nngwe le nngwe e na le ditlamorago tsa ona. A modimo a re tshegofatse, a re modimo a re sedimolle, a modimo a re thuse re dire ditshwetso tse di siameng gore lesego la modimo le boteng jwa modimo le seatla sa modimo se nne mo matshelong a rona. Modimo a letshogofatse ka leina la Kriste Jesu mopholosi wa rona. Amen.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. www.newartist.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.